Kampuni ya insuwe ya NIC General Insurance wadde timu ye gwanga yompiro gw'okubaka ya Shecranes nsimbi za dolo bukadde bubiri nga muzawa no webuwombi musanvu n'okusoba zibayambe ko mukwetekera tekero bulungi empakaze siyoneza Celtic Netball Cup ez'omwaka guno. Empaka zino zigenda kubaawo okuvanga ennaku z'omwezi 26 okutuusa nga 3 omwezi guno mu kibuga Glasgow ekya Scotland. Senkuru wa kampuni ya NIC General Insurance Edu Elias weyakwasizza aba Netball Uganda ensimbi zino ku mukolo ogubadde ku ofiisi za National Council of Sports e Lugogo mu Kampala. Ono akinoganyiza nti NIC tekomye bukomi ku kuteeka nsimbi mu Shecranes wabula omulamwa gwayo gwennyini gwe gw'okukwata ku bitone by'abavubuka okuvuganya ku mutendera gw'ensi yonna. Ensimbi zino obuwumbi omusanvu n'omusobyo zigenda kuyambako Shecranes okulabirira abazanyi okutambuza ttiimu okugenda e Scotland okugula ebikozesebwa ate nga kuliko n'ensuwa zaabwe. Josephine Wuchanda, president w'omuzannyo ogw'okubaka, agambye nti ensimbi zino zigenda kukola kinene nnyo mu kusitula omutindo gwa Shecranes era n'agamba nti bagenda kulwana bwezizingirira okuwangula empaka za Celtic Cup. Bino bijjidde mu kiseera nga Netball Uganda yakakasa dda ttiimu ya bazannyi 14 egenda e Scotland era egenda kusitula mu bwangu ddala okwolekera empaka zino. Abategesa ba Scotland, Uganda, Northern Ireland, Wales, Zimbabwe ne Namibia bebagenda okwetawo mpaka ezo. Shecranes egenda kuvuganya mu mpaka zino mulundi okugenda okusookera ddala era egenda kweyambisa empaka zino okwetegekera Africa Netball Championships eziribeere Namibia omwezi ogujja. Ate ng'empaka za Spa Proteas Series ezinabeere South Africa era omwezi ogujja nagwegenda kukozesa empaka ze zimu okuzeetegekera.